katunda wange nchanyumiriza munyo mazimo kubanga nkulina kwakuma ebintu byange ali kunchaya ali wala mukino ndaira kono nyimbye kakwebasa ebirungi byonkoledde webali nsimye byonkoledde bingi ddala nzaani mukama ozimbidde nyumba abaana bange n'obakuma nkwebaze ntyanze amaziga genkaba gasanyu nfunyewe neogoma I'm drowning in tears of joy for the Lord has made my day today's my house warming I got the reason to be happy I'm drowning in tears of joy wevali nyo katunda wange kuno kusima Bade byangu mwezijukire bingi mwempise abagenyi bange mwebale okujja ne mujaguza nange zene famire yange wano wetusangwa kati mbaise mubera abajulizi kukyendi lero wansi w'omuti guno abaana bange we muzanyiranga eddiiro ly'abagenyi sanyu eryo kuzimba I'm drowning in tears of joy for the Lord has made my day today's my house warming I got the reason to be happy I'm drowning in tears of joy wevali nyo katunda wange kuno kusima
Webali nyoka tunda wange kuno kusima.